Andrew Mukwa.
Westside Music Block.
Andrew Kwas. Nevali mupile mwikole kuya kwile swali sana muswale lane bile amo kuya kwile dindwali maswe maswe ni filifili maswe tapane makome amaswe eh amaswe lula tane swali sana nikula telela manzi abashemi balonda nili upule manzi Yeneba bulezi boma Malinyalo la luna Masika ya kale Nili upule manzi Yeneba bulezi boma Malinyalo la luna Masika ya kale Niwena upule manzi Yeneba bulezi bondate Malinyalo la luna Masika ya kale Niwena upule manzi Yeneva mulezi bondate Walinyalo la luna Masika ya kale Naziba kulini nane miko sanga Kono waki kuli Wendi miku siye Nina na upula Manzu ya wa sheni baka Baby na upula Neva mulezi Kwa manyalo kowia Nevali mupile mwikole kuya kwile Swali sana muswale lane Bile amo kuya kwile Dindwali maswe maswe Mifilifili maswe Tapane makome amaswe Amaswe Lula tane Luswale sane Nikula telela Manzi abashemi baluna
Nili upule manzi Yeneva bulezi boma Malinyalo la luna Masika ya kale Nili upule manzi Yeneva bulezi boma